뭐냐 뭐냐 남자가라가라가라가라가리 남자가라가라가라가라가리 Welcome kati kwenye party na mase Na wanara kati sama kati shembele Sera tuko smart so na party vira e Kipenda pia vya watu juwa mwisho taliwa chera
Netibuna na focus, mi start cooking Kauta choking, ngazi cloud me choking Kaona nalo poka, nkauliza e unamoka Kitu kama kaya ni ubaya kama tukichoka Hey baby sorry dom, twende kwenye kori dom Shorty we mkari dom, kiuni bona body dom Squeeze mjini body dom, pili ya minizari dom Club that kari kimwari, wewe ni mkari dom Sula kama nema na, shape kama wema na Kinone ukinama ilo jicho, kinitazama na Fukoni na bukwi, ila buku langama na Ila nakuelewa pia tatizo wa ya makarama
Nipeka unaweza nipa Nilipeka naweza lipa Nishikeka unaweza shika Kibishi bishi mtoto takufisha Nipeka unaweza nipa Nilipeka naweza lipa Nishikeka unaweza shika Kibishi bishi mtoto takufisha
Hivi we unaitwa nani? Miss Adimu Apo pati penzi Bila pesa taslimu Tense kama ashimu Nivi penzi Adimu Kwenye gym gym ukichacha we mix scandinum I got ripping, unachotaka keeping Serengeti ride safari au double kicking Maisha na muziki, mbane kura wiking Taniki watungi ya mini nachotaka iki Akasema naitwa fretting, naishi kwenye fretty Nywaji nachokunywa, ride Serengeti Bada ya kuketing, kaona nafuta kleti Nasikia kado tutoki mana nishanza kusweti
Kaona nivute mdinga ni gas leto shororo Mchana na huku ila nyingi kwenye kishororo Nikavute Tawuzi na kwa jemo na kuchororo Paka omu kushtuka ya jana liku ya tumoro
Nipeka unaweza nipa Nilipeka naweza lipa Nishikeka unaweza shika Kibishi bishi mtoto takufisha Nipeka unaweza nipa Nilipeka naweza lipa Nishikeka unaweza shika Kibishi bishi mtoto takufisha
Yo, Gato Boy Kitengo Ayo, black!
What? Ayo, neighbor, 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 neighbor,
ha ha ha!